Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya 7:30 sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee ijoo 7 kana dhiyeessine keessaa irra deebine isin dhageessifna. Oduu 7 kanaa keessaa kan ijoo ta'aniin jalqabna. Koreen gidduu paartii dimokiraasummaa ummattoota kibbaa ibsa baaseen guyyoota 10 walitti aanuuf walgahii geggeesseen haala nageenya biyyaa haala ardiif sadarkaa addunyaan waliin wal bira qabee gamaaggamuusaa beeksise. Dhaabichi gaaffii naannoon nuufa uumamu jechuun ka'e ragaa qabatamaa irratti hundaa'uudhaan hiikuu akkasumas uummaticha bifa hirmaachiseen baatilee 7 qorannaa geggeesseen irratti mari'achuusaa tuqe murtiin uummataa naannoo sana hirmaachise akka darbullee beeksiseera. Hayyoonni ibsa sana irratti hirmaatan ibsichi ifaa miti jedhu. Nagaaf tasgabbii gama laaleen garuu dhaabichi ejjennoo inni qabu sirrii ta'uu ibsanii gaaffii of ijaaruu irratti ibsi kenname garuu dhaabichi ammayyuu kan hin jijjiiramne ta'uu calaqqisa jedhan. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos namoota dhiyeessa.
Koreen giddugaleessaa sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa guyyoota 10 dabraniif walgahiilee walduraa booda Finfinneetti geggeesseen haala siyaasaaf nageenya biyyaalessaaf naannoo keessatti bu'aalee gaggaarii agammaatti argaman kanneen qoran dhimmoonni tokko tokko jiraachuu dubbata ibsii paartichi baase. Ogganummaa ihaadegiif hirmaannaa uummataan kan jalqabame sochiin jijjiiramaa akka hin garagalleef qaamonni martinuu hafuura itti gaafatamummaa qabuun socho'uu akka qabanillee hubachiisa. Akka bulchiisa naannootti ijaaramuun mirgaa saboonni heeraan tumameefii jiru akka ta'e akka hubatu kan dubbatu ibsa ejjennoo sochii dimokiraasummaa uummata kibbaa kun bulchiisa naannoo ta'uudhaaf gaaffilee naannoo isaa keessatti dhiyaatan koreen giddugaleessaa yeroo fudhatee akkaataatti gaafatamummaa qabuuf tasgabbiidhaan kan qoratee ilaalee fi irratti mareetti ta'uu dubbata. Sirni federaalaa caalatti akka cimuuf itti fufinsaan qabsaa'uuf ejjennoo qabaachuusaa fi hojiilee murtii haqaa hojiirra oolchuu irratti rakkoolee uumaman furuudhaaf akkaataa uummattoonni waliin hojjetanitti qajeelfamawwan hedduun akka ba'uuf jiran illee dubbatee jira. Kan ibsa sana ordofan Hawaasaa Yuunivarsiitiitti barsiisaan seeraa obbo Filaattaa Giggiisoo ibsichi wal mormisiisaaf kan iftoomina hin qabne jedhanii paartichi ofuma isaayyuu deemsa jijjiiramaa keessa hin galle jedhanii jiru.
የሚገርመው የክልል ጥያቄዎችን በተመለከተ የሄደበት አግባብ ነው አንደኛው ምን ይላል
ከነመጥቡ ጋፊሌና ኖት ይጃረሙ ላልችሴ እኒ ዱራ ከነላለታ ቆረና ሲያሳዋር ረንዴቢያ ቆረና ሳንሳዋረት ጌጌሴ ገረባቲሌ ተርባፊ አዮታ ቆረቺሴ ደምሲሳ አመነማ ተይከንተይ ba'iisaa irratti illee dubbadheen jira naga'ee jira kun jedha ba'iinsaa maal akka ta'e garuu waan ibsa hin qabu irratti mari'adhee kallattii kaa'ee hin jirallee jedhee jira karaa biraa immoo maal jedhaa murtii uummanni marti irratti mari'achuu danda'u gara fuulduraatti murteessaa jira qorannaa uummataa godheera yoo ta'e eega jedhee kana booda immoo murtii si'achi irratti mari'atamuun murteessachuun ofuma isaayyuu wal dhaadhaa jedhu.
Paartiin dimokiraatawaa amaaraa yookaan immoo adeeppaan obbo Yohaannis Bu'aayyaalew ittaanaa dura taa'aa paartichaa gochuudhaan filateeraa jechuudhaan maddeen oduu Itoophiyaa gabaasaniiru. Kabiroon immoo obbo Tamasgan Xiruna miseensa koree hojii raawwachiistuu paartichaa ta'anii akkasumas immoo obbo Agenyaw miseensummaa koree ihaadegitti filatamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haaressamni siyaasaa mootummaa naannoo Affaariin geggeessan kadantaa saba bal'aaf ilaalcha hin kenniniif kan saboota gidduutti akka wal dhibdeen uumamu taasisu jechuudhaan ፓርቲሌን ሙርከቶታፍ ከነን ኢላል ተሳኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ኢፕሰን ጅራቶኒ መጋላ ሳይታ ዱበተን ይጅራን ቄቀወን አጋማን ከነረት ፓርቲ ታይታ ሀርካ ቀቡ ፓርቲ ዲሞክራሲማ በያለሳ አፋር ራዲዮ ቢያርገቹፍ ገረቶር በንተኮፍ ደደብሴ ያለ ኢትምልኮፍ ነጅራ ገባሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አዲስ ቸርኮል ድራታን ፓርቲ ዲሞክራሲማ በየለሳው መታ አፋር ኡቡ መሐመድ ዳውድ አከጀረንት ጅጅረምንናኖ ሰናፍ በየትከይ ሰጥ አከዱፉ ደርገጎን ወሬ ገመቃሊ ከፈለኒሩ ገሩ ናኖ ሰነከይ ሰጥ ጅጅረምንህን ኡፍኔ ጀራን
አሁን ሰዓት የክልሉን የገዢ ፓርቲ ማለት ያፋር
የሮማ ፓርቲን በየብልቹ ከናኖ ሰናጀቹን ፓርቲን ዲሞክራሲማ በየለሳ አፋር ጅጅረምን ንገጌ ሳጅሩ ኡመተ ብረት ፍደተማ ዳባ ከንዱፌፍ ፈዲ ኡመታ ያደከይ ሰከንን ገልችን ፍሩማ ጋሬዳን ከን ኦፊጃሬ አኩመ ዱራኒ ጅጅ ረመዳንታ ኦፊ ዱርሰ ዋንታኤፍ ኡመተ ብረት ፍደተ መንቀቡ ጀራን ኡመተ አፋር አኩመ ኡመተ ኢትዮጵያ ከነን ብሮ ጅጅ ረመከነራ ምርገቡ አርጋቹ ቀባ ከንጀራን ቦ መሐመድ ፎየ እንጫሳ ታሲፈመ አደም ሰውጎተ ድግደሚ ቶርባን ደርባኒ ከን ሆርዶፍ ፓርቲ ለሞርሚቱ ሞጋት ከን ቆድ ፍራፍ ቡአ ናኑ ማረት ከን እንዳይ ዳጅቹን ኮመቱ ገንደተኮ ከሰት ሐለ ኡመመለ አከፈከኛ አትካሱ
አባቱ የቀበሌ ልቀመንበር ልጁ ደግሞ የቀበሌ ስራ አስኪያጅ ዘማድረግ ከፍተኛ
አባ ድረታ ገንዳ ኢልመሞ ቡልቻ ገንዳ ተኡን ሞርሚ ኡመታ ካሲሴ ከነስ ኡመቲ ቺሪራ ሞርሚ በኡን ኢብሰቴ ጅራ አማ አማት ገሩ ዴቢን ከነመንጅሩ ጀራን ፎየን ሰጫሳ ቡልቺን ሳጎዳሜን በለይሰኒሩ ጀዳሙዳን ነሞኒ አንጎራ ካሰመን አደንዘ እቲን ኢሳን እቲን ጋፋተምነቱ ጅጅረማ ዱጋት ጀቹ አከይን ደንዳምነ ታስሴ ጀዳን ነምኒ ያደከነን ቶኮ ፎየን ሰጫሳ ግጌሰመ ጀዳም ቶኩማ ጫላ አደዱማ ነገኝ ጫላ ወልት ቡይን ሰከምፊዴ ተኡ አከሰት ኢብሳን
ያፈረ ህዝብ እንደምታቁ ጎጎሳ ይትረራጀ ህዝብናን
አኩመ በከሙ ኡመቴ አፋር ጎሳን አደደበኤ ከን ኦፊጃሬዳ ከናፍ ጅጅረመ ጎሲ ጎሰረት አከከ ኡጎዱቱ በከበከተ ሙለታ ከይሱማ አናሌ ሀንገቶኩ ከይሰት ነሞኒ ገሪ አንጎሞቱ ማራቱራን በጀተ ሞቱማ ፍደተኒ ቦሰነ ሰይኑዳን ጎሳፍ ጎሳ ወልት ነቃጅሩ ጅጅረሙም ትኑተፈ ኡመን ኢቱ አጀፈሙ ባተኒ ማልታ አጀዳን ከይሱማ ፋይዳና ኑንሱን በከተርሲ ሞተኡ ቀቡላልትሴ ነገኝ ቡኡን ሁንዴ ነጋፍ ተስገቢ ቢያ ዋንታይፍ ፎየን ሰጫሳ ቢዩልሳ ኦጂረ ኦልጁረት ቂያ ፈቲከነመ ገማገማሙ ቀባ ጀዳን ኡቦ መሐመድ ፓርቲ ሳኒ በከቡኡን ኤልጋ ደበርሰኒን ጫሳናን ኖሰነ ከይሰት ድሪፋ ማጅሩኒ ባላለ ፈነ ጀዳኒሩ ፓርቲን ቢየቡልቹ ካናኖ ሀተተማን ጃርሶሊ ቢያ ሃዮት አቦታ አመንቲፍ ፓርቲ ለሞርሚቱፍ ቃሞቴ ሐዋሳ ኢሚሳን ኢላለት ማሪ ኦፊታማ ተግጌሱዳን ፎየንሰ ጫሳ ቡልቺንሳ አከገማገሙ ጋፈተኒሩ ጅራቱ መጋላ አሳይታ ከንታን አደፋጡማ አሊ አከስጀዱ
ታውን ዝም ሰራ ነገር በጣም ከባድ ነው የተማራ ሀይል እየበዛ የተማረ በቃ ቦታ ላይ
ወጂንም ወጀ ተማጅሩ ባዬ ኡልፋታዳ ነምኒ በራተ የዱማቻ ዴማ ገሩ ሆጂንን ጅሩ ጎሰጎሳን ወልገርጋሩ ቱጅራ ሆጂና ከሲዮሃ ፈመለ ገረፉ ለድራት ደርገጎኒ ማልተው በከወል ጌቲስ ነንዱበት ደገሩ ኦጂረ ዋንተውሉን ጅሩ ደርገጎኒስ ገረምታኔ ጦፋማ ጅሩ በረተኔ አከዋኒን በረኔ ተአጅሩ ጀዳን ጅጅረ መሰነ ኡመቲች ገራጉቱን እናስመተ አብዲ ወሊን ቱሬ ከንጀዳን በሬሳ ፓርቲ ብሊሱማ አፋር ኦቡ ሀምፍሬ መሐመዲ
ባከለ የተማረ ተብሎ አንዳንዱ ልንድ የለለም
ወሉማ ገለ ነማ በረት ጀዳሜ ካንሳ ሙጠኖ ከንንቀባን ዋይ ኡመታ ከንንቤክነዳ ፓርቲ ቢየቡልቹ ከሰረኮን ዋንጅሩፍ ጀጨ ረሄዱን ሳኒ ከን ኡመቲ ኢሳንኑፈ ሰባቢንሳስ መላመልቱማራን ከንካይ ኡመቲ ኢሳንኑፈራ ጅጅረመ ከናን ነሞነከሲ አከታይታ ገድ ኢሰንበርባዱ ካንሞ ያደጎሱማ ከነን በበል ኢሰኒ ከናፍ ፓርቲን ቢየቡልቹ ጅጅረመ ከን አከንት ኢላሉፍ ኡመቲ አክንት ኢላሉ አዳ ሐለረክሳ ከይሰጅራ ጀዳን ሃሊና ገኘናን ኑ ያደሰ ከነን ጀዳን ናኑ ሰነጌ ሰትረኩ ሃማኑቱን አቀብንዱር ሞቱማን ፌደራላ ጅዱ አከሰይኑ ጋፈተኒሩ ጀዳ መስፊን አራጌ ደሴ በቀታ ኢትዮጵያ ሸንተሚ ሰደት ከን ማን ምርቲ ቢየት ዴቢሱፍ ጀቹን ቶአት ሃንጋር አርከ ፖሊሲ ጅራቹ ቱጋባ ሰሜ ጀዳ ገልሞ ዳዊት ገባሰ ናይሮቢራ ነው ኤርጌን
ዱመጃዶ ለሰደርበ ከና ጋፈደ ደሚ ሰገሊ ቱሬ ወጅቶኒ ዋጅረት ካከሙቱማ ኬንያ ለምለ ኢትዮጵያ ሸንተሚ ሰደት ማነቶኮ ከይ ሰትከን ሳንቷን ነው ጀለውልቻን lamileen Itoophiyaa kun seera nagara Keeniyaa ka dhufan yoo ta'an Nairobi bakka kaayyoo jedhamu mana keessatti qabamani. Sana boodas kamisa darbe kana mana murteef ka dhiyaatan yoo ta'an manni murtii Keeniyaa makarraa akka biyya isaanitti deebifan murteessus warri kun garuu amma waajjira poolisii Keeniyaa keessa jira. Ajajaa waajjira poolisii kaayyoolee ka bakka lamileen Itoophiyaa kun jiranii Komaandar Kosgey akkas jedhu. Komaandar Kosgey waan jiran warri waajjira tikaa isaan qabanii as fidaniin waajjira poolisii keenyatti qabnee jirra. Mana murtees geeffamaniiru gara biyyaatti deebifamuudha eeguutti jiru jedhu. Lammileen Itoophiyaa kun qabamanii erga waajjira poolisii kaayyoolee gahanii gara mana murtii makarraa geeffaman. Yoo godaantonni kun mana murtii kanatti dhadhachaaf dhiyaatan dhalataa Oromoo dhadhacha kanarratti ijoollee kanaaf afaanii Jaabirshee Ismaa'eel waa'ee godaantota kanaa gaafadheen ture.
Namoonni kun lammii Itoophiyaa ta'anii namoota yeroo garaagaraa garana Keeniyaa seenanii eega jedhan bakka tokkotti walitti qabaa warri isaan deddeebisu kun. Bakka tokkotti walitti deddeebisanii namni 58 kun iddoo tokko qabame damee tikaa Keeniyaatiin jechuudha.
Tole warri kun eessatti qabame?
Bakkeen isaan itti qabaman eeriyaama kaayyoolee kana mana haaraa ijaaraa jiranitti mana ijaarri isaan dhumatiin ka mana fincaanii of keessaa hin qabne ka bishaan of keessaa hin qabne bakka akkasitti tursiisa warra kana. Yeroo 2-3 takka bakkeen nurra jijjiiranii jettee nutti himti ijoolleen. Bakkeen maan isaan itti jijjiiranu bakkee wal fakkaatu akkanaa kana jechuudha. Ijoolleen namni afaan Oromoo dubbatullee keessa hin jira. Afaan Amaaraa dubbatan irra caalan isaanii.
Naannoo kamii dhufan warri kun?
Warri kun ijoolleen Finfinnee dhufte illee hin jirti. Irra caalan isaanii immoo naannoo kibbaatti ijoollee dhufan. Hawaasaa, Hadiyyaa kanneen kana.
Jaabir dabalee yoo dubbatu lammiileen Itoophiyaa qabaman kun haga ji'a 6 ka mana keessa turan jiraachuu isaanii hima.
Ijoolleen kun namoota yeroo baay'eef as mana keessatti ukkaanfamanii turanii manni alaanitti cufama. Manni isaan keessa galan kun balbala lama qaba alaan. Nama isaan kana yeroo tokko tokko nyaata geessutu daabboo isaanii geessutu balbala alaanitti cufa isaan wanni beekan tokko hin jiru. Nama ji'a 6 mana san keessa gurupii kana keessa turetu jira. Nama ji'a 4 ji'a 5 turetu jira. Namni xiqqaan nama ji'a 1 achi keessa turetu jira jechuudha.
Mana keessa turfamanii maan hojjetu gaa?
Wanni hojjetan tokko hin jiru achuma keessatti dhoofamanii yeroo tokko tokko. Daabboo soodaa waan akkasii namni hin fidaa fi daabboo tokko nama 6 islaayisii jedhanii nyaata Keeniyaa kanatti jira jechuudha. Islaayisanii nama 3 nyaatan warruma isaan deddeebisu kanatti dho'isee akkasitti isaanii fida malee isaan wanni beekan tokko hin jiru har'a boru deemtanii jedhanii tiniin sobanii jechuudha.
Namoota 58 qabaman keessaas adda baafamanii beelaaf kan saaxilaman turanii.
Warri kun nama 11 namni 11 kun ijoollee gurupii jiran kana keessa hin jeeyitanii jedhamanii. Achi fuudhanii mana kana keessaa wayita baasanii South Africa isin geessu jira jedhanii lafa qonnaa kana geessanii jechuudha. Lafa qonnaa kana yoo geessanii iddoo lukkuu itti horsiisanii achi guyyaa 3 turan nyaataa fi dhugaatii malee jechuudha. Achi namni iddoo san eegu achirraa bayanii ooyiruu namaa keessa seenanii isaanii goommana nyaatu nama isaan deddeebisu kana itti bilbilanii yaamanii. Namni sun halkan deemanii bulee iddoo gurupiin duraa ture kana yoo erga deebisanii guyyaa itti aanu qabaman jechuudha.
Achi keessaa akkasitti qabaman jechuudha. Mee haalli fayyaa isaanii akkam ijoolleen dhukkubsatan jiru namoota 58 kana keessa?
Isaan keessaa namoonni 6 dhukkubsatanii nyaata irraa akka ka'ee namoonni dhukkubsatanii jiranii gara kaasaa qabanii kanaaf mana yaalaa 7 tarii geessanii turanii namoota 6. Namoonni 6 kunillee fayyaan keenya bakkatti nuun deemne jedhanii amma gaafa guyyaa 11 ji'a kana. Hospitaala akka deeman manni murtii ajaja kenne ammallee.
Jaabir lammiileen Itoophiyaa kun marti isaanii dargaggoota gana 26 gadi akka ta'an isaan keessaa namni tokko garuu ga'eessa abbaa ijoollee 6 ta'uu dubbate. Manni murtees miidhama godaantota kana arge himata irratti banuu dhiisee akkasumaan gara biyyaatti akka galan murteessee jedhe kamisa darbe. Murteen kun erga darbe guyyaan 6 darbus garuu godaantonni kun amma buufata poolisii Keeniyaa keessa jiru. Ajajaan buufata poolisii lammiileen Itoophiyaa kun keessa jiranii yoom akka warri galu gaafatamanii deebii kennaniini lammiileen Itoophiyaa kun boruu yookaan immoo ibtaan jimaata gara biyya isaaniitti argamu jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Ya dawal wale.
Dr. Dikko Yokan Ruth Wario, Africa Kibba University Free State Kesa, Computer of Odefano Technology Bar Safety. Ittigafatam Tudame Computer of Gudina Technology T. Barumsa PhD se lechumat fitte. Barakumala mafkur asadet. Warak ak oran no kur asadi bar resite. Baranammo afurbafte. Barule Science America Springer Ratmat Amfame. Raheddu akata Africa Technology of Banotan Gudisudan Dan Ratbar resite. Dubartin barumsa saayinsii barat, sadarkaa guddoo ga'uu akka dandeessullee agarsiisuuf, teknoolojiidhaan ummata seeqarqaaruuf barumsa kana jalqabde. Ammallee, kora qorattoota saayinsii addunyaa irratti hirmaachuuf Kaaliforniyaa dhufuutti jirti. Soraatu Afrikaa Kibbaatti bilbilee dubbise.
Dr. Ruth. Eessa dhuftee as ga'etti?
Guddaan itti chiriirri akkuma aadaa garte ijoollumaan baaddee isa guddatti. Diqqo dirqee taa'utii malee wanni isaanii hojjetu.
Afrikaan kibbaa yoo hedduu nama biyyi orma of keessaa jibbiti waan akkana kanaan beekamtillee jajjabeenni barnoota Afrikaa kibbaa tanaam ormaa nam biyyi ormaa of keessaa jibbitu tan irratti ammoo nam uwwaa ilmee dubraa taate tan sadeen akkam walitti dandeettee tina siingaatti dagam ciniinnatti asiingeetti.
Waantuu keessatti rakkoo hin jirte waan kanaan poozitiivli fudhate kennaa yoo atiin marra cufa. Iba jirete waan kana filaa garuu tokkollee ba'u hin dandeessu waan jennaa marra cufata namni yaadda inni kan iba jira waan haalatti qabda ammoo jaati nama waan kana chaalenjees ispaati of laayif soo jee warri sinfeenillee ispaayi natam iskuula kee barumsa kibee jirta waan amma jalqabatte fixachuu qabda.
Maanta siin siqa oofsimoo cineenacha.
Fedhii waan keessa fedhiin keessa qaraleen oofsita waan feetu oduma keessi dhaananillee.
Keessumatti PhD kompiitarri PhD ga'uuf ilmeen dubra PhD ga'uuf jechuun guddoon argitu gam barnoota saayinsii kanaa yoo hedduu Ameerikaa keessatti namni uwwaa namni dubra barnoota saayinsii kan barachuuf PhD ga'uuf dabalaa deemuu jira lakkoofsi kun maanta nam dhibiseera.
Namni uwwaa uftuffanna beektaa waan kana jalaatti horiitu waan nam dhiiraan dhiqqeenne. Atan moja saayinsii kochiranii namni uwwaan danda'u. Eerrega akkasii jira soo namni hojii ol guddatu namni uwwaa kun uyyoo yaadii samaa waan kan hin danda'uun ol guddata marroo yaayyuu mata keessa kaa'anii hundi kunsiin jajjabdu yaani mata keessa kaa'anii fuulli biddeen akkasitti guddatan soo waan marra dudu waan kan namni itti weelaaluu mayita kan hojii hundi kun beektu si jajjabdu garte hojii namni dhufu namni hedduun jajjabdu si jedhe itti buute laalte sila hojii of jajjabaatatummaan ofumaan waan kana agarte yoo si jajjabdu gartasiin akkasii yaadachuu mas. Gaafa tokkollee namni hedduu kagarii waan kan hin dandeettu kumaa akkasii isaatti firra balleessi kanaan jedhan. Alamuu akkas naan jedhanii dura dhabanatti hojjetan fiigaan hin danda'ee jechabaa yoo ammoo fiiguna dura deemtan ni danda'e. Kan warra yaayyuu fuuf deemu roong soo akkasii namni filaala.
Amma tun beekumsa kan baratte PhD argatte doktarii taate kompiitar saayinsiin waan durii fayyadu waan argatte. Maaniif ijoollee qarqaartaa jennaan hujjilama hojjechuu jiraa jette hujiin qara fiixee ijoollee gurri ulfaatu nama gurri hin dhageenye gurriillee dhagaa kitansaa dubbachuu hin dandeenye taquban walaasaan ijoollee tan qarqaaraa jette ijoollee tan akkamiin qarqaartaa jennaan Afrikaa kibbaa keessatti piroojektii tokko jalqabee jette piroojektiin tun viizhin beezd saayin laangweej and hand geesteer waan kompiitarii taasaanii qubaan taasaanii kompiitariin kaan waan namni jedhe kaan deebisee namaa barreessaa. Deebisa namatti maa jechuun sun hojjechuu jiraa jette Afrikaa kibbaa keessaa nama kamii barachuu ni jira.
Sagasa kadhatan soddomaan matti.
Eessa soddomaan sun fulaa dirqam.
Firiistet.
Ijoollee ganna kamiitti namni barachuu ni jiram.
Ijoolleen kun ijoollumaan ganna sagalee diddama jiddu.
Ijoolleen agam jaalachuu jirti.
Ijoolleen paayiloot istaadii kun irratti ijoolleen guddoo jaalatte ammallee guddoo barqaarte barsiisotii yaa'ii guddoo irra gammadde. Marroo pirojektiin kun dhuguma warraallee ni gargaara.
Fiyootuun akka dansaa milkoofteetiin jettu keenyaallee ittiin dabra aanaan jettu keenyaa ijoollee hagam barsiisuu feeta.
Iskuulii tokkaan amma taageettiin keche gara Nairobii keessatti ijoollee 1000.
Man barumsaa miit keenya keessa.
Saint Luke
Constitution School Nairobi gar kasarani han
Dr. Dikko Wari Bekhani Africa Kibbat Professor University Free State It Scientist Computer at Kumijolle Badia Quran Daka Bisan Daka Guddan Je Ummatun Karkaru Fitru Fejet Jolle Africa Gurri Ulfatu Hanammo Akadu Yewan Daka Undan Den Karkaru Appio Hanammo Application Computer Hujjechu Jirt Africa Kibbat Kenya Kesa Jolle Gar Humto Kosan Karkaru Jajette Jolle Gurri Ulfatu Maft Karkaru Feta Jannan
Jolle Nam Dijidani Marro Iddu Fulan Kabdu Namana Atupachu Mundetu Nulle Nam Dete Horki Zatti Odan mula tadi, odan sirat tadi, nama guruin kami, guruin karna, orang lain, odan tu pergi guruin lain juga, orang tu cina dengi. Orang lain macam tu tuwa tanda sumber tanya.
Konferensi kuda berhujur jirta konferensi kanerati Florida ti, tahani konferensi kuneni, konferensi korat tu ti okan amu oge yuti komputer ya dunia wal terusani, Afrika kibah esakat nanjat tetenamu ma suma suma berhujur, makani konferensi kanam.
Human computer interaction. Human computer interaction is a human being myself now interacting with the system. Programming and touch on number, application in the number, configure over carol over the one being interpreter. The meaning.
Afan Davis.
Afan Davis. And then it write down the text. Text is one thing. Maybe for example, what's your name? Over there. So what's your name? What's your name? Maybe come a cat in or around the picture. Over one meter. So, if you have a computer, you can see the computer. You can see the computer. You can see the computer.
Akum WhatsApp, Facebook, email, Viber, Akum Nukun Tuftuni, Appinger, Tohanamo application in Jirto. Jolle guri wanda genitana jolle guri ulfat teknologi dunia jalan amne karkaru wow jechu fijra jete projecti sumakane nam
projecti na karkaru application jolle duda karkaru visual based gesture recognition system elami
vision based gesture recognition system jete computerin akwariti dubbato arkwarra laletin dubbata jalalle barresaf computerin wala sahani jechu Ni korea tidak mahu fikir tuh ni aplikasi ni hujat cuci jutaan biaya tidak mahu fikir tuh jutaan.
Buat antuk si projek antuk si, kanama naya mani wajar nama order sih sudah.
Yo fakir naf tu nsi mil kofte akan sah deh mte wani di bina hujat cuci fedman.
Awni hujat cuci tu wani moment kamne ya di gudan angkabo borani beta ada apa? Ada sana muan itu an ada tu borani kumpatu. Jarol enten tidur itu nama ganil deh ni deh ni wani wekiti wajar wani wajar deh kuning. Imbat, orang muzol na marah kiri of tu ni, 1-300 tu. Teknologi ni kan mungkin nukar kar tu. Information ni jadi amma 1 community 1 ada 1 sim akun kami fitam. Amu jadi information ni kan dibiar ni 1 am database ni, database ni kui. File ni jadi komputer kan berarti berasa je. Information database kan kesal turun tu je. 1 takka kan 100,000 generation gatuf tu. Information itu tak kau boleh dapat. Mungkin nama jarul itu wanah dah nak kau bangkit. Nampaknya angkam nak kerak kerja dengan nak kerja orang dah. Amuan itu wanah traditional medicine dan yang kau ni orang di kanan ni. Traditional medicine ni hamba boleh ni jawab. Information tanam sistem health okay wajib dengan dia. Orang kerja kanan dia kurs boleh ni musuh jer. Karom ada wah worry tuh. Jadi, kami komputer kami terkait. Dunia yang pula cukup awan, awan wajar, silingan. Imbarat itu mana kasih suruhnya ia ada. Kini boran itu sampai tahap boran itu juga. Fakir nam boran itu orang yang apa ibaratnya hubungan fayidan. Nama kita cakap ya kini dah dari jarulen cakap itu. Ia kerana kami fayidan. Nama itu awan itu wajar. Nama fakir na uz khalan le lah nani bokar ogu. Awan sen boran awan gadufa. Wa isalah lagi wa kacau juga. Kacau sama komputer kau perbana.
Projek itu nama mana?
Indigenous knowledge system ni. System ni nama komputer kan. Indigenous nama ada je nama kacau orang ke mana kan? Knowledge ini kerumah je nama. So jadi wa kacau record kan orang ke itu. Am kara macam system ni wa kacau jenis ni dan dia tu ni. Komputer kan ada tu wa kena nama tu je story itu cini. Ya, ada tu justru mana untuk tu mungkin betul mungkin tu hebat. Mana makam ini information tu na, orang kau tanda. Justru makam ini, abu tanda.
Wanah dua korat dah nanti. Tengah nak kes, wanah kami korat tebab tu, doktor.
Tengah nak kes tu, afuri program tu Ethiopia tu ni ICT for Development for Africa ni. waani teknolojiin tun gaddaa kisiin deetetti na Afrika gargaartu. Itoophiyaa deemee gaaddaare shishani kana onlaayinii arguu dandeettani. Kalallee su ISTA Information System Technology illee gammadee fudhatani taan dhibiin konferensii amma hojii torba taamma Floridaa jalqabuu jiru kanallee akkasuma piroojektii suni tochee. So tadi di nama konferensi South Africa Fest. Makanan Southern Africa Computer Lecturers Association. So sakla, sakla tu leni jam kankeza. So tu leni nama akasuma muangkete orang lecturers sa computer science University University South Africa lagi fajaran Southern Africa kanalle. Kita sudah ayu. Spengler ma online jir
gurdo kanatan barreesite direnu namba de xisa guddat ilme dubra ta guddatte asgawu feetun jolle manda teeti jolle romo mangorset
am jolle dubra onne angorto yak biya hanun len jabanne dechu malle am jono kala jolle te meli jere computer science ka tech nam dikka jolle te nam onne ani tinu feedo computer science kan seena sabu computer science kunini wana dubarata Saya kan fakir nama Twitter ni, Facebook ni apa, nanti istilah social media kan, nanti tu cuci kan. Application untuk kan nanti barangnya develop ide, application kan nama kan macam tu jenis kurang tu, one business one tempat itu tu, one itu harga tu banding. So computer science, saya kan computer science ni kuli one digital science, digital software development. So untuk tu cuci tu tu, one nanti nanti one dasa, one nanti tu cuci. Nam kerjakan. Fakihna application am intai jalan kerjanya hei cuci am dunia cuci alkitab. Am nani jual kawat ni. Jualan ma university am kerjanya hei cuci peratus computer science student ini application umam ma develop it. Application ini fikiran jual kawat ni. Kan am ma kerjakan selaka saya am kan intai sendiri ni. Adik saya nani flajuru. Walter ergan. Kena adik tu tu. Flajimu untuk dia hasilnya terkaga tu. Flajimu itu terjadi. Computer science Wan aku malu juga.
Untuk komputer yang akan jalan terus tefillen ini tanum.
Ada juga.
Uji tante itu nanti aten.
Uji tiara mana? Computer scientist.
Computer scientist. Barnota komputer itu PhD kau dah. Computer scientist ini mana membenne di kodides nama rojat.
Computer scientist ini kau ni wan itu macam ni. Am programming ni ada. Computer fan computer mana wan itu baru programming tiara ni. Database tu kita web design tu kita web designing tu nama website tu mahu ane tu amno internet terata gakana nut wah computer scientist tu cah mobile development tu dani wah nama telefon ni buat jer application kan cuma computer scientist tu cah network tu dani mahu ane kawali internet connection tu sa computer scientist tu cah cyber security kan cuma minta cila. Wanita.
Sertifikasi yang kami warga teragak di dunia ke istar gat fakabda.
Tiga belas, yes, ya, langkawa, Kanada langkawa, Australia langkawa, China langkawa, Kenya langkawa, Ethiopia orang ada di langkawa, University from Barcelona lewat di Afrika arka deh.
Hula kah itu sertifikasi itu awal awal lahir dah berat.
Eyo, ingene.
Ingene, ya. Yenge negara jadi cuci doktor Ruth Vandico Ario computer scientist. Bukan mungkin jadi scientist di computer atif. Wang gudo jersta. Wang arka buat jadi fadil malle ori buli.
Galatom.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromoo sanbata dilbata tamsaasa gama satellite Nile saatiin dabarsu kanarra kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.